abahluleli 20 verse 1. Base bephuma bonke abantwana bakwaIsrayeli, inhlangano yahlangana njengomuntu munye kusukela kwaDani kwaze kwaba seBerisheba kanye nezwe lakaGileyadi kuJehova eMispa. Verse 2. Izinhlobo zabantu bonke izizwe zonke zakwaIsrayeli zafika ebandleni labantu bakaNkulunkulu, abantu abayimigundatshani abayizinkulungwane ezingamakhulu amane abahlome inkemba. Verse 3. Abantu abakaBenjamin bezwa ukuthi abantwana bakwaIsrayeli babenyukele eMispa, bathi abantwana bakwaIsrayeli, sitsheleni ukuthi lobu bubi benziwe kanjani na. Verse 4. UmLevi umyeni owesifazane owayebuleyo waphendula wathi, ngafika eGibeya lakwaBenjamini mina nesancinza sami ukulala khona. Verse 5. Abantu baseGibeya bangivukela bahaqa indlu nxa zonke zami ebusuku, bacabanga ukungibulala mina nesancinza sami, basona sesifile. Verse 6. Ngase ngithatha isancinza sami ngasihlahlela ngasithuma ezweni lonke lefa lakwaIsrayeli ngokuba babesebenzile ukona nobula kwaIsrayeli. Verse 7. Bhekani nabantwana bakwaIsrayeli nanonke qondisani luleke lapha. Verse 8. Bonke abantu bavuka njengomuntu muye bathi, asiyukuya sisho namunye etendeni lakho, asiyukuphambukela sisho namunye endlini yakhe. Verse 9. Kepha nakho esakwenza eGibeya siyakuhlasela ngenkatho. Verse 10. Sithathe abantu abayishumi ekhulwini kuzo zonke izizwe zakwaIsrayeli nabayikhulu enkulungwaneni nabayinkulungwane ezinkulungwaneni eziyishumi ukuba balande ukudla kwabantu, nalapho sebefike eGibeya lakwaBenjamini benze ngokobula ababenzile kwaIsrayeli. Verse 11. Abantu bonke bakwaIsrayeli babehlanganyela umuzi bebumbene kungathi ngumuntu munye. Verse 12. Izizwe zakwaIsrayeli zathuma abantu emndenini yonke kwaBenjamini zathi, ububi buni lobo benziwe phakathi kwenu na? Verse 13. Ngalokho khiphani labo bantu abantu ababi abaseGibeya ukuba sibabulale, sigxoshe ububi kwaIsrayeli. Kepha uBenjamini kavumanga ukulalela izwi labafowabo abantwana bakwaIsrayeli. Verse 14. Abantwana bakwaBenjamini babuthana eGibeya bevela emzini ukuba baphume balwe nabantwana bakwaIsrayeli. Verse 15. Abantwana bakaBenjamini abavela emizini babala ngalolo suku baba ngamadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha ahloma inkemba ngaphandle kwabakhile eGibela ababalwa baba ngamakhulu ayisikhombisa amadoda akhethiweyo. Verse 16. Phakathi kwabo bonke labo bantu kwakukhona amadoda angamakhulu ayisikhombisa akhethiweyo angamanxele onke ayekwazi ukuphonsa amatshe ngisho nasonweleni engageji. Verse 17. Abantu bakwaIsrayeli ngaphandle kukaBenjamini babalwa baba izinkulungwane ezingamakhulu amane amadoda ahlome inkemba, bonke labo babengamadoda empi. Verse 18. Abantu bakwaIsrayeli bavuka bakhuphukela eBhetele babuza kuNkulunkulu bathi, ngubani oyakusikhuphukela kuqala ukulwa nabantwana bakwaBenjamini na? UJehova wathi, nguJuda kuqala. Verse 19. Abantwana bakwaIsrayeli bavuka ekuseni bamisa malungana neGibeya. Verse 20. Abantu bakwaIsrayeli baphuma ukuba balwe noBenjamini. Abantu bakwaIsrayeli bazihlelela ukulwa nabo eGibeya. Verse 21. Abantwana bakaBenjamini baphuma eGibeya babulala kwabakwaIsrayeli ngalolo suku amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. Verse 22. Abantu amadoda kaIsrayeli baziqinisa babuye bahlela impi endaweni abazihlela kuyo ngosuku lokuqala. Verse 23. Abantu bakwaIsrayeli bakhuphuka bakhala phambi kukaNkulunkulu kwaze kwahla babuza kuJehova bathi, siyakuphinda sisondele ukulwa nabantu bakaBenjamini umfowethu na? UJehova wathi, yenyukelani kuye. Verse 24. Abantwana bakwaIsrayeli basondela kubantwana bakaBenjamini ngosuku lwesibili. Verse 25. UBenjamini waphuma eGibeya ukuhlangabeza nabo ngosuku lwesibili, wabuya bulala kubantwana bakwaIsrayeli amadoda ezinkulungwane eziyishumi neshagalombili bonke labo babehlome inkemba. Verse 26. Base bekhuphuka bonke abantwana bakaIsrayeli abantu bonke bafika eBhethele bakhala bahlala khona phambi kwaJehova bazila ukudla lolo suku kwaze kwahlwa banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaJehova. Verse 27. Abantu bakaIsrayeli babuza kuJehova ngokuba umphongo lwesivumelwano sikaNkulunkulu wawulapho ngalezo zinsuku. Verse 28. UFinehase indodana kaEliyazare ka-Aroni wayemaphambi kwawo ngalezo zinsuku bathi, siyakuphinda siphume ukuba silwe nabantwana bakwaBhenjamini umfowethu nokuba siyeke na. UJehova wathi, khuphukani ngokuba kusasa ngiyakubanikela esandleni sakho. Verse 29. UIsrayeli wabeka abaqamekeli kulo eGibeya nxa zonke. Verse 30. Abantwana bakaIsrayeli bakhuphuka ukulwa nabantwana bakaBhenjamini ngosuku lwesithathu bazihlelela ukulwa neGibeya njengakwezinye izikhathi. Verse 31. Abantwana bakaBhenjamini baphuma ukulwa nabantu badonsa baphuma emzini baqala ukubulala nokuceka abantu njengakwezinye izikhathi emendweni. Omunye okhuphukela eBhethele omunye oyaGibeya ensimini kungathi amadoda angamashumi amathathu kwa-Israyeli. Verse 32. Abantwana bakaBhenjamini bathi babulewe phambi kwethu njengakuqala, kepha abantwana bakaIsrayeli bathi masibaleke sibadonse baphume emzini baye emendweni. Verse 33. Bonke abantu bakaIsrayeli basuka endaweni yabo bazihlela eBhali Tamari. Abaqamekeli bakaIsrayeli bavumbuluka endaweni yabo eMare Geba. Verse 34. Kweza malunga neGibeya abantu abayizinkulungwane eziyishumi abakhethiweyo kuye wonke u-Israyeli ukulwa kwakunzima kepha babengazi ukuthi ingozi isifikile kubo. Verse 35. UJehova wanqoba uBhenjamini phambi kwa-Israyeli abantwana bakaIsrayeli babulala lolo suku kwaBhenjamini abayizinkulungwane ezingamashumi amabini nanhlanu nekhulu bonke laba behlome inkemba. Verse 36. Base bebona abantu bakaBhenjamini ukuthi banqotshiwe, abantu bakaIsrayeli bamdela uBhenjamini lokhu bebethemba abaqamekeli ababebabekile ngaseGibeya. Verse 37. Abaqamekeli bashesha badumela eGibeya. Abaqamekeli basuka bachitha umuzi wonke ngosiko lwenkemba. Verse 38. Isiboniso esinqunyiweyo phakathi kwabantu bakaIsrayeli nabaqamekeli sasiyilesi sokuba bathunqise umusi omkhulu wenyuke emzini. Verse 39. Abantu bakaIsrayeli babuyela emuva empini. UBhenjamini wayeseqalile ukubulala nokuceka kubantu bakaIsrayeli kungathi abantu abangamashumi amathathu ngokuba bathi impela babulewe phambi kwethu njengasekulweni kwakuqala. Verse 40. Kepha lapho sekuqale ukuthunqa insika yomusi emzini, abakaBhenjamini babheka emuva, nanko umuzi wonke uthunqela ngasezulwini. Verse 41. Base bephenduka abantu bakaIsrayeli nabantu bakaBhenjamini bashaya uvalo ngoba babona ukuthi behlelwe ngububi. Verse 42. Ngalokho bafulathela phambi kwabantu bakaIsrayeli bahamba ngendlela yasehlane, kepha ukulwa kwabalandela abaphuma emizini bababulala phakathi kwayo. Verse 43. Babahaqa bakaBhenjamini nxa zonke babagxosha babanyathela phansi endaweni yabo yokuphumula baze bafika malungana neGibeya ngasempumalanga. Verse 44. Kwawa abantu bakwaBhenjamini abayizinkulungwane eziyishumi neshagalombili bonke labo babengamaqhawe. Verse 45. Baphenduka babalekela ehlane edwaleni lakwaRimoni bakhothoza kube emendweni abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu babagxosha kwaze kwaba seGide yomu bababulala kubo abantu abayizinkulungwane ezimbili. Verse 46. Bonke abangalolo suku kwaBhenjamini babengabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabini nanhlanu abahlome inkemba bonke labo babengamaqhawe. Verse 47. Kepha abantu abangamakhulu ayisithupha baphenduka babalekela ehlane edalweni lakwa Rimoni, bahlala edwaleni lakwa Rimoni izinyanga ezine. Verse 48. Abantu bakwa Israel babuyela kubantwana bakwa Benjamin, bababulala ngosiko lenkemba, ababesaphila emzini nezinkomo, yebo konke kwafunyaniswayo futhi yonke imizi abayifumanisayo bayithungela ngomlilo.